Thola ungethembe kuwa kwakho. Kungezinye zezinto esikhungathengisa ingqondo, silethe nengcindezi nobuhlungu obushaqisayo kunomoba. Ohlane zomndeni namhlanje na sizokhuluma ngeindlela eingcono ukurespond isimene sinjalo. Hlala nathi. Ngihloniphe ngikubengelele. Ezomndeni uhlelo oluletheizeluleko eyiphathekayo ngabaka focus on the family. Umlalo sibhale phambilini ecela simuphi guidance ngesima kusona. Uthena, ngisanda kuthola ukuthi uwakwami ube neshende. Njengokuba nani, ningayicabangela kungikhungathekise kanjani ukuthola lezo ndaba zongathembeki kwakhe. Kuze kube manje, angase angiluke ekuthukeni engikukhona. Angikayi kuye ngimqondo kwamanje, futhi angikaze ngenze njani. Ningangiphi indlela? Kubiza isibindi ukubhekana nesimo esinjena. Lakhona imizwa yenhliziyo iphezulu nokudinwa, nomhawu wesaba, kungatheka namahloni egubuzele imicabango yakho. Kunzima ukuyithola phambi kokuba ubone ukuthi ubhekane kanjani nalesi simo. Sikhulekela ukuthi lezi tebhisi ezilandelayo zizoba lusizo kuwe ngesikhathi usasebenza lesi simo sokuthola lengwadla ukuthi uzoyilungisa kanjani. Okokuqala, okuyikho kusekuqhulwini, ukuthola amaphuzu aphathekayo phecelezi facts. Kusemqoka ukushesha ulukhulume loludaba njengokuba izinto zingadlebelenda uma uthatha kude. Kusemqoka ukuzinza kuqala bese uqoqa wonke amaphuzu aphathekayo. Lokhu umele ukwenza ngomthandazo. Lo futhi omuhle yilo owenziwa ngosizo lomeluleki onobuhlakani nothembekile, kumbe umfundisi noma umngane weqiniso. Kuqonda ukuthi ekuqaleni nje umonakalo lethwa ukungethembeki emshadweni kuba kakhulu umuzwa ukuzizwa ugabhekile nokwephuka kokwethembana. Kunomqondo futhi kokuba ubukhona noma ungabi khona kwesenzo senkonzo yekamero bese iba ngumbuzo olandelayo. Kunomqondo futhi kokuba ubukhona noma ungabi khona kwesenzo senkonzo yekamero bese iba ingumbuzo olandelayo. Nokho, uma kuwukuthi kulokho kushendeza kwakhe, ubudlane babo buze bafika ocansini, nakanjani, ukuhlola izifo ezithathelanayo ngokocansi, kumele kube sekuqaleni kulolu hambo lokubuyisa isimo. Umele ukuthola ukuthi empeleni, ubudlane bese bukuliphi izinga, ikakhulukazi kwezocansi kumbe, bese kuzwana kwenhliziyo nje kuphela. Kusemqone balo kuba namaphuzu onke aphathekayo phambi kokuba ukhulume nowakwakho. Okokugcina, kuthola ukuthi ngakubudlane phakathi kwakho nalomuntu into eseyidlule kumbe saqhubeka ekhona. Uma ubudlelwane bebuphakathi kwakhe nozakwabo wasemsebenzini, kubeka amathuba okuthi amaxhama okuxhumana asengaqhubeka. Lokho-ke okuzobiza ukuba uwakwakho afuna umsebenzi omusha. Uma kuwukuthi ubudlane bonke sebumile manje, sengaqala kuhlabele phambili kwintethelelo nokwakha kabusha umshado wenu. Uma ngenjalo kumbe kushoda kuyisola nokuphenduka, kuzobiza uhlabele phambili ngomgudu othe ukwehluka. Isitebhi sakhe esilandelayo, ukuthola isithombe esiphelele. Ngqongqongqo, ukungethembeki emshadweni kwenzeka ngembala kumbe ngendlela ezihlukahlukene. Olunye uhlobo ngolehluke ngokushelela ngongayiphathi kahle owenza kuleso siga kuphela, okusuke kwingcaphephe eyenzeka kumenzi engakusophile. Nokho, ubusiriyasi baleso senzo akumele neze bubukwe kancane njengokuba imvamisa ubudlelwane bengaphandle okuyikhona kushendeza koqobo. Kusuke kuluphawu lwethumbe elikhomba umonakalo ujulile. Nanxa kunjalo, nakho ukushela kanye ungaqondile kudinga ukuthi ukwazi ukukusopha ukukubuka ngendlela esiriyasi. Nokho, ngokweselapho esehlukile kunalapho khona umuntu esedephonseka ezibene sodwa amahlandla ekuphingeni. Okunye singakubuka yilokhu okusuke kuluchungechunge lokulandelana kokuwela kwesikhisi sokushendeza, ngoba lapha kusuke umenzi esekwenze ezigabeni eziningi ukwephula izifungo zakhe zomshado. Manje ungaqala kanjani ukuphuma eceleni komshado kokwakho? Indlela ozophendula ngayo lo mbuzo yizokuhambisa ibanga elide ekutheni uzobhekana kanjani nalesi simo. Njengokuba sisike sasho phambilini ukuthi kuhle kakhulu ubandakanye umeluleki othembekile nonobuhlakani kumbe umngane woqobo kulolu hambo. Sikukhuthaza kakhulu ukuthi ubonisane nomfundisi kumbe umeluleki wezemshado osemthethweni phambi kokuba unqume ngamagxathi akha alandelayo. Xhumana nomnyango wezokululeka we-Focus on the Family ukuba uxhumanise nomeluleki ongase eduze nawe. Nansi inamba ongafona kuyona 031 716 3300, kumbe ungene ku-safamily.co.za bese ucofa ku-counseling link. Sizobuya ke ngokuzayo sesiqhuba ekutheni magxathi mani amanye ongawathatha kulolu hambo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo, sesihlabelisa phambili umndeni wakho.